Trendybeats.com.
Kairetu, my darling, my sugar, my honey. Okahaha, come test my money. My baby, you're my lady, you. I prayed for love, Mungu akatuma you. I don't know, takunywa nini boo. Kuna mo wet, kuna shots in case you do. Kile na like, kuna like, you're so in tune. Mood me right, yani, pure and true. Wine for me, Jerry, wine for me. Wambo, wine for me, Shiko, wine for me, Shiro. Waidera na nipenda juu ya fimbo. But nyambona nipenda kumliko. Karatina ndo imefanya siko single. Mapeng wangu ni wakuk bilingual. We modhaka, we tago atia. Mwa 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 mwa. Mwa ni softy, Shiro ni soshi, Shiko ni pointy. Wote ni wafine and I like joki. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you. Njoki, njoki.
Yes, papa.
Lick my sugar.
No, papa.
Cola, spade, a spade. A spoon, a spoon. Kau naitaka sema, ni kupeleke moon. Mtu wangu alinipiga na dipata. Ati amenipea space, aliniata. Niko single, sahi sina mtu. But space alinipea, ineza tosha kila mtu. God ni bariki faster, ni kuwe bridegroom. Vile kenrezi alipata bibi so soon. Ni connect na manzia struggle kububble. Malisafi ni sitaji gloves kumhandle. Chiro ni mada, na ni mfupi. Yeo ni panda kama lada. Karo ni shikili yanga kama tumbler. Na ni mtight kama budget ya hustler. Wambo ni softy, Shiro ni soshi, Shiko ni pointy. Wote ni wafine and I like joki. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you.
Kairetu sena taste kama jaba kashata. Na mocho wa dorari tuende trip la costa. Yondo mood mina miss tupote pamoja. Weni keki yo design kukumiss na choka. Marinate look safi na ankarada shiki. Manukato na mahills mami low shikiki. Ay, check his sky ku blue na uko smart. Ongeza smile sipu ukianza ku blush. Umewa kuna come to your church. Juu yako 40 days na nights minute ya fast. Indo love ya magangsta donga. Cocktail kando yako na mabarbacoa. Dingi ko fresh ni moti na gonya. Mona Lisa na mimi nasema loan kunoma check. Misi wale wa makasa nova. Nikianza ga kupenda mupenda na roo moja.
Wambo ni softy, Shiro ni soshi, Shiko ni pointy. Wote ni wafine and I like joki. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you. Kairetu, I want you. Kairetu, I need you.
More music on trendybeats.com.